kusha Dono wanda sekuru Mwana wanyu wakosha Akathira msango Nyingazi sina nani wo Yeah, I'm not here. You need to forget who I'm with.